Mama na kill my shift, Anna kill my shift. Oh yeah, Anna kill my shift, Anna kill my shift.
Namona ga chumbani,
go chumbani.
Anna zama kwa ndani,
o kwa ndani.
Oh yo mama na kill my shift, Anna kill my shift, Anna kill my shift, Anna kill my shift.
Nyonga ndembe ndembe, tuma kimeingi ya mkenge. Nakimbiza mwenge, kona naifini ya sekenke.
Ile mikidige segele, anata mfunga paka kengele. Akichuma tembele, pira katijua ni makele.
Uyu mtoto anataka ye,
aye anataka bia.
Nitampata ye,
kwanza zingatia.
Uyu mama na kill my shift, ana kill my shift. Oh yeah, ana kill my shift, ana kill my shift.
Namona ga chumbani,
oh chumbani.
Anazama kwa ndani,
oh kwa ndani.
Uyu mama na kili mashifu,
ana
kili mashifu, ana kili mashifu, ana kili mashifu.
Toto nyuma kibinda koi, achana ni misito boy. Yani wacha wani tetoi, ale chino toi.
Makarama, skati tama, hata waseme misha zoya. Mwambie mama, minda kufa, twende nika kuonyesha.
Toto nataka je,
nataka pia.
Nitakupata je,
kwanza zingatia.
Uyu mama na kill my shift,
ana kill my shift. Oh yeah, ana kill my shift, ana kill my shift. Namona ga chumbani,
chumbani,
oh chumbani.
Anazama kwa ndani,
oh kwa ndani.
Uyu mama na kill my shift,
ana kill my shift,
ana kill my shift, ana kill my shift.
Mama na kill my shift, ana kill. Mama na kill my shift, ana kill. Mama na kill my shift, ana kill. Mama na kill my shift, ana kill.
Hey, as you know, when a man swish, when a man boy, when a man puff, when a man.
Ndingi toze kukikangia.